abangasekho nalaba bomtheni abase behlupheka isifiso sami zokuxula lesi simo kuleko wami dala ngabagcina basekhona uyangangiyala alanye ngehlale Sazofeza lamapu Goma sazofeza 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 lamapu Goma sazofeza 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 lamapu Goma sazofeza 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 lamapu Dala abagithi abangasekho nalaba bomtheni abase behlupheka isifiso sami sikuqula lesi simo umkhuleko wami mdala ngabagcina basekhona ngoba kuyangamnyala Alanye ke kuhlale kunje Ngoba sazofeza 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 lamapu Ngoba sazofeza 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 lamapu Ngoba sazofeza 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 lamapu Goma sazofeza, sazofeza, sazofeza lamapu.